Ko e polo kalama ko e ni, u fotu utu uia mu whamafola e he potu ngā aue Pacific Islanders Heartbeat, ma ai kakai ot mot Pasifiki. Pea ko e taha o nao whatongia, ko hono whenga e ke tuku e tau i whitapaka, he kune whakatupu a ngā he maha ki whaingataa o mā whaingataa i ai a sino, o hange ko e cancer o e maa maa, pea mo e ngā he maha ki mafu, toto mā o lunga, aia o mahu inga au pito ke tau whakatokanga e tau tolu a ngahi u kovi ke he u whakatupu he iftapaka. A mea pango ko ta haeni ha whahinga whakatokanga o kuhange ha lai wewe o kuri atu ki ha matangi hako hako a ene pāsi atu pe o alu pe hili a o kui kai whakatokanga ia kiai. Tuku ke he a taimi o toki hoko si ai a moua a taha e whahinga mahaki kensa. E toki whai ha lao lea kia e moha whakahoha e whamiri. Ka koe whakatokanga koe ni o ku atu ia i he mei mei taimi i he tau kotoa tu o lahi. Pea au i kai ke whakasi isi ka au ku whakautu utu pe ke lahi ange. A ki nau tolu nau muua i he whahinga maha ki koe ni. Te tau whakamamawha e tau toka ngā ki he whaahinga iwhitapaka o ku ui mo ngāwe ake he ngahe honi ko e second hand smoke. Ko e whehui ko e hākoa a second hand smoke. O ku hinga eni ki he ahui sikareti o ku puhi ki tua e ki nāu tolu o ku iwhitapaka. Pea kawa e fok mo e ahu e potpotu i sikareti koe o te eki ke osi osi. Pea ku tau kaurewa ki tau tolu koe a whahinga o ku ikai ke nau wifi o ku nau kau ina tolu i he whahinga koe o ku kau ke he whahinga o ku ui koe second hand smoke. Ake e tau manawa i he ahu o e kautama i whitapaka. Pea te tau kaurewa mo ki tau tolu he moua i he ngahe mahaki. O ku hoko ki he kau iwhitapaka neongo o kui kai te keifi. A pāte ke whakaukau koe rea second hand koe rea o ku lahi e tau ngāwe aki. Pea ku ngāwe aki e ni ki ha mea na e ngāwe aki fo ou e hataha. Pea hiria ku ne tuku atu e ia ki hataha ke. O hoko le waia koe whikau waia i hono whakaaungai o hawhainga mea pehene. Pea kui pehe ai whahinga mea koe ni koe hui koe tokotaha ku neifi koe uluaki first hand ia. Pea koe tokotaha koe u nofo pehe ono tafa aki o mānawa aki ai ahu i tapaka mehe e neifi tapaka o kuia koe second hand smoker. Ai a e whakatū tāma ki ta tau pe ki he tokotaha ifi pea moe tokotaha o ku ne mānawa aki ai ahu koia. A ifi tapaka koe ni, pea kumaho inga rewa ke whai ha tokanga ma ke he kiai, koe uhi he tene he lama peke ne uesia e tau mo ui whakakātoa. Ko tau ilo fokieni o ku kovi a ifi tapaka, ka koe hārewa o ku kovi ai a manawa ake a ahu i tapaka pe koe second hand smoke. Ngāhi nunua kōwi kotoa pēku o ke ilo o whakatupu e he iwhitapaka o ku hoko pē ai whaahinga mea tatau ki aki nau tolu o nau kau ki he kau second hand smoker. Ku osu whakamooni e ngāhi whakatotoro lahi ko e mooni o e mooni ai maumau tatau pē o ku hoko ki a teki nau tolu o ku iwhitapaka pē mo ki nau tolu o nau mānawa aki. Pē ai ahu mihe iwhitapaka. O ku lahi foki ai whahinga kemikare mo i mea kona ke he kehe o ku lawa o mao mihe mānawa ake ai ahu i tapaka. Pē a tēne lawa ke mau mau i ahu tau sino. Ko iwhitapaka i api lolotonga o ki ai ai whānau mo i whāmiri. Tēne lawa o whakatupu ai ngāhi mahaki hange ko i kensa. Mahaki mafu, pāka alawa, mahaki hela, mate tu ngā e whanki pēpē, tā iloi pē koe hāhono tupu a ngā. Koe ngāhi mahaki kotoa koe ni, o kuikai ke wha'a lawa e kau iwhitapaka o whakakau kau ki ai. Koe uhi kune pehe, koe hā te iwhitapaka e o alua e ahu, ka mao e ku fie fia ka tupu a haku mahake. Mahake mafu ko mea ta taupe ka agune hanga e kona o tabaka o whakafefeka e ka alama mo whakatupu fasi. I ka erewa ke lama ke toi whetawhea kirelei ai. Ae toto o tupu a erewa ae mahake mafu. Koe mahake he la, ku hoko moe tupu mehe ngā aue ae mahake mafu. Ku tupu mehe ngā aue e tapaka he kunehanga eia. O mau mau ia e whanki i tangai ea koea kunehanga to'o ae oxygen o whaka huki he toto ke taulawa o mo ui me iai. Koe mea pangolahi taha he ku hoko en i api ta iai ha. Whiri pe loto o hapepe pe koha whanau. O ke iki. Ko ki tau tolpe ai mātua te tau lawa o hawhaki ai whanau. Ake hana tuku a e tau i whitapaka. Ko e hārewa te tau whai ke hawhaki ai whanau. Pea moe whāmiri me ngahi nunu a kovi o i whitapaka. Moe lawe noa i ai ai toko lahi i he nau hoko koe kau second hand smoker. Koe mea mua mua taha ke whenga e mātua ke ewa e whaiha i whitapaka i api. Pea oua foki e i whitapaka i he loto mea rere, hangi koe toko lahi. Koe taha eni ha i ngā aue le lei, he koe ngāhi whetu ueni o ku lo toko, taha, toko lahi tahai ai nofo ai whānau. Pea i kai ke ngā tahai ka au toi maaange ai ai ea i api. O ka ikai ki whaia haifi. Pea mo namre rei foki, he oku whaakowi ai ahut i tapaka o kunehanga o uri i ai kāpeti. Pea tauho no lano e ahu i he tupenu pe koe pui pui. Pea toi whakahatupua e namu tuotua ki he whare. A koe hāre waha mea te ke lawa o whai kapa o kuke kau he community whakasias. Pea kalapusipoti. Ka au ke whenga ke hoko koha whetu ma, mo ta au fia e whitabaka. Ta mua ta anoa ke kautake o kalapu pe koe siasi, pe te nau loto ke aiha whetu upau i he kalapu pe koe whare kalapu o siasi, koe whetu ma, pe ke ta au fia e whitabaka. Ka paurewa o ke whema o tokone me iha whetu. O kulahi pe a ngai whetu te ke lama o ma o tokone me iai. Te ke lama o whetu utake ki he Pacific Islanders Heartbeat, ki he tokotahanga aue ko Stephen, ko Stephanie Ehrlich Pelei. Fika telefoni ko Noa Hiva, nima whetu taha, hiwa taha, hiwa taha, extension whetu ua hiwa. Ko he tokotaha ko ni ulama ke ne whakahoko ha ngahi ako whekau ake mo i whitabaka, pia mohono ngahi nunua ko vi. Pe tene lama foka to koni i atu, ki hana foka tukutu uha kulupu, feinga ke ta awhi mo foka maa ea, pe ke tuku au pito a ifta baka. Ka ka pau rewa au gea i hao paloparema i hengau e anga whekau ak moa, ka u ifta baka, koe haha mea e lama ke ke whai. To mua whakawhi i loa ki opure, kore ki ai hane to koni mo wharei. Ka paurema o kai lama o tokone mai, o kuiai ai lao ngā aue o kune tuhu i mai, kua pau ke iai ha whonga ngā aue pau ki hei whitapaka. O kui kai uhinga ke tapui ai whitapaka, ka kua pau ke iai ha tūtūni, ke malu ai totonu a kinau tōru koia o ku ngā aue. A koe hāre waha mea, kua whai he ngahi community ke whakaai ai ai tuku i whitapaka. Ia o kulahe ngā he mea whai ki a whenga ke whai. Ai aha tolu taha o me o i mahina ni. O ku hokai ai aha whamanatu whamamani lahi. O ku iloa koe aha ta eifi. Koe uhinga ke palomesi pe ngā aue aki e he kakai kotoa pe. E oa te nga wifi hafo i sigareti he aha koe ia. Pea neonga koe aha pe e taha. Ka pāu te tau whakakaukau ke lau miliona o e kakai o nā uifu tapaka, ka nau ka loto taha ke ta awhi nā uifu tapaka ha aho e taha, ko e fūmea lahi e. Pea ko e kawe ngā rewa a tau tōlu ki he tau ni, ko e second hand smoking, pe ko e whakakaukau a e tau uifu tapaka o whakaifi noa i ai a ki nā tōlu ta efi ak beha nau maalama ak sigareti. Pea glor donga fokotu utu e Pacific Islanders Heartbeat, hapolokalama tuku ifi ihe atakai o ifi tapaka moe kakai feitama. E lahi hangahi fuaki pare mo hangahi mainga, pea moha whakaari ari teu teu e whai eni, I aha toko nake o aha wāno e mahina ko me, he taimi hongo fulu pongpongi, ki he taimi ua e whiawhi. Ko e feitu u, ko e holo, ai community, mi mangere o i loa ko e ngā tapu ae, I he hala ko e beta drive. O ku whakawhi I atu, ki mō tolo tau pe, o e wāhenga ko e ni, ki he kātoanga ko e ni, I mō pōpō, I a ngāo e mahu inga ko e ni, ki he mō uilele ho tau kakai. Pekono whaka osi osi I rewa, ki tau manatui a ngāhi mea maho inga koe ni. Toka ngāi a mo ui ho o whānau mo whāmiri, owa te ke hoko koe toko taha whakapō koe, ke ke toi kaupe I hono whakatupu mahaki I a ho o whānau, pe mongi nā tolu uke o whāi. O kulama pe a second hand smoking o tāmate, hangei koe ko tau osi lau ke ai. Te tau lama pe o whāi ha mea, ke omi ai o hoko ai tau fif tapaka ko ha mea lelei pe whakatupu mo o lelei ki he kakai o whanua. O wha tāwano ai nihi o pehe, ko e tau e ne o nongo fulu nai e ku ifi tapaka, mi kai te u whaingata ia, pe te ike ai ki upuke he kensa, ko mo o lelei pe, kai ki aha maha ki mafu. Ko e mea ngalo I he tokotaha ko e ni, Ko toko fiha nai ko nau mo ua I he cancer pe mahaki mafu tupu mehe nau mānawa aki e neifi. Pe neongo ku hao pe ea te gai ke puke. Pe mālo e ne kei hao. Ka ku tui pau ko ne toutou whakatupu e ea hat ni ihi toko lahe ke nau mo ua I he mahaki ko e ni. Whakatoka ngā iange, to mua whai ki ho kāinga ai mea ku ke loto ke whai atu ke te koe. Owa te ke iftapaka I hawheitu o toko lahea e kai he o ke whamalohi I ai ki nao tolu, ke nao iftapaka tae te nao loto ki ai. Ko e konga hono ua e tau polkalama I he whewhini, te uhoko atu pe whekau aki pea mo e whakautu utu ke laheange a mo ua I he cancer I he tautupu ke I tau iki. O ke ai haloto hoha I he whanuani I he lolo tongani, Tup mihe ne hāmai I he ngahe report ai potu ngāwe mo ui, o aluhake ai peki o longa ai toko lahi o e toko tupu o unau mo ua, I he whaahinga mahaki ko e cancer. Pea unau whaka amu ke toi lahiange ai whekumi mo whakatotolo ki he tupuanga o e cancer I he whanau ke I tau iki. Nai hā I he whamatala I ha me mipa, wharearea o e whaha I Green Party, O pehe me he taha hiwa hiwa noa, ki he taha hiwa hiwa fitu, na e aluhake ake ai peseti e nima noa, ai tokolahi ai whanau na e mua I he cancer. E koe to maiki e toko te au ni mawful mātoru, si I hifo he tau taha whā, na nau mua he whainga maa cancer koe ni e whanau. O kuho koe ni lolotonga, o kuholo hifo e tokolahi o e whaere whakatau I whanuani. Pea kupe e ha matātao ke he kensa ko John Tockerty, o kufu mahu inga ke whai ha tokanga makehe ki he mea o kulotonga hoko, I ha ngāhi whakatotolo ki mua I he waha o e tāhiwa hiwa noa, ki he tāhiwa ono noa ki he tāhiwa hiwa noa, na e hāi o kutokolahiang e tamai ki o naupuke I he whainga kensa o e toto o kuiloa ko e leukemia. O kutu tonu fō ke hoko atu ai whekumi ke tau ilo, pe koe hā ai mea o kuhoko, o kupe he e Miss Gatchley, o kutu tonu ke whai hana wakai whakarerei ho tau ātakai. Pe kau atu ai ai wakai o e Mercury o ngāwe aki ki hono whakafonu o e nifo o kua wāwa. Pe pehe fō ki mo ngāhi kemikāre e ngāhi whaitoko a kau. Nā o kulawa, o hū ki he pēpē lorotonga hono whetama I o whakatupu ai ai whaenga maha cancer e ni. o fu mahu inga ke tau ilo ko ha hono tupu anga ini aluhake pesete ini manoa ai tokolahi o whanau una mua he kensa peke ilo i foke ai tokolahi una umate i he tau tupu ke siang i he tau taha whaa me he whahinga mahake ko eni o kutala e ngahe whekumi ko lawa o ana laiso o e tau tamaiki na e whakahuhu o kutoko siange ke nau moua i he maha ke cancer. A kutoko lahiange i he whanau a e whae o kunofu toko taha ta e iai hano husipanit pe ko hano hoa. Pea pehe mo ki nau tolu me he ngahe whamiri o nau masivange mo whainga ta e ia. Ko e whakaamu ke toi wakai i whakarereang i he ngahe whekumi mo i whakatotolo e kau sainisi, aho tau ātakai, pe nā o kuiai ha whaahinga mea i he ātakai o lawa ke nehanga o whakaai ai ai tupu a cancer i he tamai ke i tau iki. Pe he foki ai whaahinga kemikare o ngāwe aki, ke hono whana a ngahe a kau fua, pe hono taofi a ngahe virus o kune whakatupu mahake a ngahe a kau o whatau atu o tau mao mea tokon mei ai. Pea pehe pehe fok, pea moe mercury o ngāwe aki e he kau whaito o ni fok i hono whakafono e ngāhi a wāma o ni fok e oana ato e mau mau. Tuko ke he fok e a ngāhi mea whekau aki pea moe lava ke alu mei haftaha i he whamiri ke i hono whamiri hangeha tuko whakaholo. O e ngāhi tafa aki eni o mahu inga pero gea e moe whakaamu ke hoko ato a ngahe whekumi moe whakatotolo o kuwhai ai, ko e uhi na alawa o mao ai ha ngahe tataki ki hano whengai ke wharerei a ngahe mahaki o kune tāmatei ai tau whanau ke i tau iki. Kono ngātai tau proklama ki he whewhini, e tā atu e tau whasi ku hoko atu ke whakaose ake o tau taimi, tau tokwhiloa ke hui kahao.